AJ Records.
Baby, you're my one, I kupa 10 over 10. Baby, are you ready to kupeleke downtown? Usi delay, usi delay. For your life, I go fight John Cena. Tapambana hata kama nguvu sina. Na nitabisha hata kama siwezi. Tapambana taweka kibezi. Nitabisha hata kama siwezi. Tapambana taweka kibezi. Hata wakisema umenicheze. Yani umeniloga umenicheze. Kabisa kili yangu umeicheze. Hata wakisema umenicheze.
Lala, baby lala. Lala, baby lala. Nipedozi nikenda kazini. Nifunge zangu mboni. Madanga ni watu pejararani. Mtam chokoreti, aswiti. Ona kwa kemi nimefiti. Mtutu mtam tam so mubaya. Ona kwa kemi si chapwaya. Anani pelagami vibaya. Na enjoy, na enjoy. Hata wakisema umenichezea. Yani umeniloga umenichezea. Kabisa kili yangu meichezea. Yanu meniloga menichezea.
Lala, baby lala. Lala, baby lala.
Touch it.